hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi māwātea ko kahi Stevens tēnei. Ka tino raru a Māori te korenga o te aka whai ora ko I nei tā tētahi o ngai tai. Kwa whai hua tētahi kaupapa whakawhanake I waihau I rau ko kore. Kia ora. Ka tino raru a Māori I te korenga o te aka whai ora ko I nei tā Lucy Steele o ngai tai. Ka noho pā hika hika a hauora a Māori a ka hinga tonu a Māori I runga I te whiriwhiri a te kāwanatanga ki te whakakore I te aka whai ora. O tira e āwanga wangana ngā mā ngai hauora I o Pōtiki I nā hoki ka tino raru ngā Māori o o Pōtiki I rohe. E whakarihairihāna a Lucy Steele, hea takirua o te puari hauora o te moana ātoi I te whakatau a te kāwanatanga. Hei tā Steele, kua tango katoa tia a te aka whai ora, no reira kua kore he ara mō Māori ki te whai I te oranga e tika ana mō Māori, kua hoki anō ki raro I a te whatu ora. Hei tā Steele anō kua matera te puari mahi tahi a iwi ara te iwi partnership board, te hono tahi, te whakawhiti tahi me te whatu ora ara kua hoki whakamuri te hauora Māori. Kua whai hua tētahi kaupapa whakawhanake, ko te kaupapa nei he kaupapa huakiwi, he kaupapa koko wai kai rau kokore kai waihau anō hoki. Ko te kaupapa nei e tuku ana I ngā whai hua a ohaoha nei me te whakamahi ngā tāngata no ngā whārua nei, ka mutu te kite ake I te whanaketanga o te whenua waru heketea I waihau. Hei tā te pūrongo a ngā karere o o Pōtiki I toko ake te kaupapa nei nā te hono tahi o ngā kaupapa e rua, arā te kaupapa whakamākūku a hapori o rau kokore o waihau, me te whakawhanake I te uru huakiwi I nā ka whakamākūku hia e te kaupapa whakamākūku a hapori. He kaupapa tēnei I arā ke mai ngā pūtea o te whānau o Maru Haere Muri Trust, ko te take anō arā, ko te whakawhanake I ngā whenua, te whakahoki anō ki ngā kaupupuri whenua, me te whakamahi anō ngā kaupupa nei I ngā tāngata nō rau kokore nō waihau.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
I te ao whutupōro ko Waitohu Kirimana tētahi o ngā toki whutupōro wāhine o te motu nei ki tētahi o ngā karapu uriki. Ka mutu mai ngā taumā heke heke o te ao ka whakawhiti atu a Stacey Waka mai te whutupōro ki te whutupōro riki me te tākaro mō te kapa wāhine Broncos hei tēnei tau. He pūkenga nui ka whakawhiti atu mai te ao whutupōro a ngā wāhine ki te ao whutupōro riki me te rikarika anō o te karapu Broncos o Piripane ki te whiwhi I tēnei pūkenga nui. Hei tā te kaiako o te kapa wāhine o Broncos, hei tā Scott Prince, waimari e rā te karapu ki te whiwhi ngā pūkenga o Stacey Waka ki te karapu nei, me te rikarika tonu ki te kite, he hanga hua ōna ki te kapa wāhine nei, kamutu ki te tākaro uriki. Kā te ake rā e ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi māwātea, ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te mā ngai pāho te pūkenga.